Kwa abamu ku bannakyewa abalabirira abaana baliko obulemu baagala abaana bano basomere bannaabwe abalamu obulungi mu masomero ge gamu kiyambeko okumalawo omuze gw'okusosola abo abaliko obulemu. Bino byogeddwa akulira ekifo ekijjanjaba n'okulabirira abaana baliko obulemu ki Good Samaritan Habitation Home and Inclusive Primary School ekisangibwa mu kibuga Mukono Fred Migadde bw'abadde alambuza ekibinja ky'abagenyi abavudde mu mawanga okuli Bugirimaani ne Austria ng'okulaba emirimu emituufu era emirungi gyebakolera mu kifo kino.
Abaana abaliko obulemu n'abataliko obulemu ne basomera awamu ate nga buli omu afa ku munne amuleetera ekyokulya amusindika mu kagaali n'ebirala okumuyamba mu mbeera ya bulijjo nti ne abaana bano ne banaakula abataliko obulemu bajja kuba bafaayo nnyo okuyamba abaana abalala.